بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، ما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى نكاكا سانتي ياسين زوا مغتوف مبيد وبيننا تمسابا سوكسا سياني مرين بي ويكتي وينرد وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بنابا نامو بي لكتوسو ناكو لكريسين كانوا ويكتي و الله سبحانه وتعالى إنكو زنو والويت جامبو اجتامبلا كبايتا think tank ekigambo ekyo kyayogerwa omu ku baganda baffe abasiraamu. We butuukidde olwaleero ng'ekigambo ekyo kigenze kiri nyenkandago ne kituuka okuba nga wafunyiseewo ebiwayi bibiri, abakikkiriza n'abakigaana nga bakivumirira, era abantu kumpi bali mu gurupu sisatu kati ku kigambo ekyo. Waliwo gurupu y'abali mu kisaawe bennyini, waliwo gurupu eyaba boroboy abaweereza emipiira, waliwo ne gurupu y'abali mu kirasha abakuba enduulu n'okasuka ebicupa n'amayinja ng'enkola y'ababeera mu kirasha bulijjo bw'ebeera. Bakasuka amayinja, bavuma, bajerega abali mu kirasha. Olwaleero twagadde twogere naffe endaba yaffe ku kigambo ekyo ekyayogerwa ekya think tank, kubanga abamu baatuuka n'okutemerera nga bagenda bagamba nti oba oli awo mbu ekigambo olw'okuba kyayogerwa mu Luzungu mbu abamu tetwakitegeera. Think tank, ekigambo think tank kyatandika kitya? Muganda waffe omu baamuwa okusomesa omusomo awantu, abatesitesi bo bagamba nti baamuwa okusomesa omutwe nga guliko onwan, okusomesa omusomo maudhuu nge etegeeza daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli. Sinzira ku batesitesi, daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli, omusomo ogutegeeza ki? Gutegeeza okujjawo okubagana wakati w'esharia n'entegeera y'abantu. Omusomo gwe kigutegeeza daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli, okujjawo ekyali baddenga okubagana wakati wa an-naqlu yebwino wa Qur'ani wa hadith ne al-aql amagezi g'omuntu. Qur'ani Allah ina kyagamba nadda ina kyagamba ati n'obwongo bw'omuntu bulina kyewali badde bugamba kati biringa ebikubagana. Kati omusomo ogwo gwe baamu okusomesa riza kisa omusomo ogwo ku muntu yenna yasoma usulu fiqihi, tuba tulinda kutufulumiza riza kisi nga tubarriru ash-sharia liza tisizo nga zidaga esharia yeteina buzibu, wabula gobo yao entegera yo yerimu obukendevu. Buli kyonna kyoleeta kiina kuwunzikireyo ng'olaga nti esharia yeri perfect, wabula mmwe entegera ya morusi yerinamu ki obukendevu. Yeriza tisizo yine okutufulumiza, era n'ebifaananyi by'olina okutufulumiza byonna birina okuba bireka esharia nga eri waggulu era eripyuwa era ng'enyiridde nga terina kigambo kyonna. Ziza tizo olina okutufulumiza, era sobola sahibu kitabu adwa albayan Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin al-Shinqit nannyini tafsiri eyo yawandiika ekitabo ekyo adwa albayan, ku nkomero yaakyo n'ateekayo risaala era bagijjamu ne bagiwandiikako ekitabo kiramba kati ne bakyawula. Eriko omutwe ogugamba dafuru iham al itirab an ayati al kitab, wulira onwani eyo efaanana ne gibawa seeka egamba dafuru iham al itirab an ayati al kitab, Unwano yetegeza chi sheikh yaja wandika risale yetegeza chi dafru okujjawo nokuziza nokuzayo ihamul ibtirabi okulowoza okuchamu okuyiza okulowoza nti ayati za Qur'ani mulimu ezikubagana olabe kitabe ekyo sheikh yawandika dafu ihamul ibtirab an ayati alkitab okujja era yaletanga aya eno naleta neno nti abantu balowooza eno ekwatagana neno kubagana eno balowooza ekubagana neno tewali kubagana walaba liza tuzatufulumiza zireke sharia eri waggulu nti Qur'ani temulimu ayati zikulaki zikubagana dafu ihamul ibtirab an ayati alkitab neno unwani jeba wa sheikh kusomesa wakati wawino wa sharia na magezi tewali kubagana ebifaananyi byo nabyo yino okutuwa biina okusigaza esharia ng'eri waggulu wawula nga togitaddeeko ttoomi nga togiraze mbu yawansi yeyogera ekifu togisiimuulizaako ttoomi zeriza tusize tukusuubiramu atwagala tulabe muganda waffe ebifaananyi byeyawa bireka esharia nga yeri waggulu oba bireka esharia yeriko ettoomi awo wetwagala twabadde tuli awo netuwulirayo ba borboy abaweereza emipiira ng'ate bo bakikyusiza bagamba nti aa yabadde ategeeza ijitihad baabu ijitihad ekyali ngazi baabu ijitihad weeri gurupusi ziri ssatu gurupu y'omukirasa tetulina bigambo byayo ba borboy tetulina nnyo byabwe naye tusobola okuleetayo akamu nga kamukwatako omupiira gwaffe guline bana abali mu kisaawe ekatuliku bana abali mu kisaawe abakuba endobo bo bateebe goolo abo betuliko abasazeo bo bakoppola bukoppoza endobo ekigenda baagala kuteeba goolo abo betuliko baboroboyi olumu sobola obbayo nubda nukta ab'omukiraasa tetulina bigambo byabwe abali ku tiktok abavuma ku facebook abali ku groups bano basomera gindi bagundi b'egindi abakomentinga abavuma abajereka abo tetulina bigambo byabwe wabula tuli kubali mu kisaawe fine muganda waffe omusomo ogwo gwe yaleeta oba ekigambo ekyo yaleeta think tank bo bagamba nti kitegeeza abamanyi okutuula ab'obusiraamu ne batunuulira ayati za Qur'an ne ahadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne basinziira ku ebyo ne bakenenulamu amateeka agayinza otutuyisaawo ku ekyo kyetuba twagala ekyo bannange bwe kiba nga tulina ekiguddewo nga walaba covid bwe yagwawo abantu basaale iidi abakoba tebasaala abamanyi baabo ijitihadi fenna tukkiriza kye bagamba kituufu ekyaliwo baabu ijitihadi ekyaliwo era tekomanga era abamanyi bakkirizibwa okutuula ne batunuulira ayati za Qur'an ne ahadisi za nabbi ne bageraageranya nakyo ekiriwo ne bawa hukumu ekyo tetukirinaako buzibu fenna baabu jitihadi tukkiriza era weeri era abasiraamu be Uganda singa bamaseeka babaako we batudde ne babaako hukumu gye bawa nti bannange netulaba yesinga okuba entuufu abantu ne babagoberera ne kijjawo oyo agamba kino noono agamba kino enkaayana noono agamba kino onazzaayo naaleeta ekyo kigambo kirungi naffe tetukirinaako buzibu singa bamaseeka boogera ekigambo kubanga abantu batuluga nti oli ayogera noona ayogera kati kitegera kyakukola baseeka bwe bakkaanya ne boogera ekigambo kimu nga balaba kyekiriko obuyino mu nsi mwe bali tewali akirinako mutawaana fenna tukyagala naye okusookera ddala nga sinnatunuulira bifaananyi seeka byaleeta ddala bigwa mu baabu ya ijitihadi nga bana abakitembeeta mbwe yali ategeeza baabu ijitihadi yali ategeeza ijitihadi abamanyi kunyiikira kubanga ekyo tukkaanya fenna tewali akirinako buzibu singa wabaawo ekiguddewo tetulina buyino mulambulukufu tutunule mu Qur'an ne mu hadisi n'ebigambo byabamanyi tugeraageranye tufulumye fatwa tewali akirinako buzibu naye amusira sheikh ze yaleeta ddala ziri ku eyo mawudhuu eya ijitihadi oba zireka zitadde ettoomi kuki ku shariya yeffe abagamba nti nedda ekintu kino kyagala kwetegereza tuba tulengera ki nga sinatuuka eyo yonna omuntu bweoyagala okuteekawo olukiiko lw'abamanyi olukiiko lw'abamanyi abagenda okufulumya fatawa ez'abasiraamu b'e Uganda olukiiko olwo lugenda kubeera tahta ishirafi yani yaki kugamba lugenda kubeera lugoberera luli wansi wa kitongole ki kubanga mu emyaka gyonna mukuumidde abasiraamu be Uganda mu njawukana era buli lwebagamba twegatte buli omu gyali gye yafunira akafa agamba nedda tetuvaayo kati olukiiko lwe twagala otteekawo olunaafulumya fatawa ngeezo lugenda kuba luli wansi waki wa Supreme Council wa Kibuli wa Nakasero kubanga bwona oluteekawo nga luli wansi w'ekibuli balinga baga nti nedda eyo fatwa gye baafulumiza si yaffe bwona oluteekawo nga luli wansi wa Supreme ab'ekibuli nga bagamba eyo fatwa si yaki si yaffe tetugikkiririzaamu bwona ogatta ab'ekibuli n'obagatta n'abo ku Supreme ne bakufulumiza fatwa ab'e Nakasero nga bagamba eyo fatwa ya bannabbi dia tetusobola gikolerako oba okitegedde bagenda gigana bukolokolo bonna nga babagasse wamu babe fatwa yammwe tekigikolerako bwona ogyayo buli eyemu mu kibuli n'ogyayo abamanyi neeno n'ogyayo naye Nakasero n'ogyayo n'obatuuza wamu mwogere ku masala gano mutufulumize fatwa bagenda kwogera jjukira mulimu abanywezaawo ebya bid'a mulimu abatanywezaawo bya bid'a olukiiko olwo bagenda kuvaawera nga tebakkaanyiza ne banaabo kibakkaanyizaako abangi oli bw'anaafuluma oweerezaga nti baayogera naye ffe tetwakola ki tetwakkiriza ensonga enkulu gye mwali soose okutulengeza yakugatta basiraamu be Uganda then tujja kufuna ne basseeka aboogera ekigambo ekimu batuba tuli wamu naye nga mukyabakuumira mu njawukana buli muntu mwagala munywereza gy'ali tetukkiriza kukolagana nab'egindi tetukkirizibwa kubeera wamu tetusobola tugamba nti tugenda kufuna majimaa fiqihi egenda kubeera tahta ishirafani ekyokubiri kino nakyo kikulu nnyo kweyo ensonga bw'ogamba nti oyagala majimaa fiqihi gy'obadde otegeeza oba olukiiko olugenda okukola ijitihadi abamanyi abamanyi abekenkufu batufulumize bwino obw'obusiraamu bwe tunaakolerako baani b'otegese b'oyagala okulonda olukiiko olwo tugenda okuwulira nga gwe mukwogerako ogamba profesa gundi ataasoma ddiini atali wa ddiini atali mukenkufu mu ddiini muyina omulimu ogw'okututeerawo think tanka eneerowooleza obusiraamu kwegamba atali mumanyi wa busiraamu ayina kapasite ki eronda abamanyi b'obusiraamu abagenda okulowooleza obusiraamu oba okitegera kyenjogera kitegeera gwe gy'otutwala ndaba walala otutwala mu bantu ab'oluzungu abo nabo nja bakuwonako kubanga nabakonyeeko akatono oba okitegedde kyenjogedde Hamza ani anaalonda profesa gundi ne banno mukyayina omulimu munene ogw'okututeerawo think tank oba okiraba singa ongambye profesa ustaz dukturu Swaleh Ziyad Lubanga oba Ziyad Swaleh Lubanga nja kutegeera kubanga oyo profesa mu by'eddiini asobola okutulondera abagenda okutuweerera fatwa naye gwe bw'okoona ku bantu abaasoma oluzungu ng'ate oŋŋamba bw'oyagala okukwasa omulimu batulondera abamanyi abagenda otufulumiza fatawa ez'obusiraamu awo waliwo obulema waliwo aibu waliwo halal oba kitegedde bulungi kiringa okugamba abasajja b'omulufula tubasaba mutuule mututeerewo amateeka abasawo abalongoosa emulago ge banaagobereranga nga balongoosa bannaake oba okitegedde ekyo abasajja ab'omulufula batuteerewo batulondere amateeka n'abakenkufu abanaateekawo amateeka abasawo b'emulago abalongoosa kwe banaakola ki ne bw'obeera mufuti oyitasagamba ssebe mufuti tukusaba n'olukiiko lwo mutuule mututeerewo amateeka ba MP wa palamenti ye Uganda kwene egobereranga efulumya amateeka waliwo ayinza kikkiriza mbaasoma oluzungu n'olwekyo tugamba majimaa fiqihi oba gy'otegeeza olukiiko olw'abamanyi oluyinza okufulumya fatawa mwe mululina abammwe ab'ekibuli mululina era muluyita olukiiko lw'abasseeka abakulu n'abo ku Supreme nabo balulina oba bagita majilisi lulama nabo bagirina enkiiko weeziri ezisobola okukola by'oyagala by'ogamba muzitereeze butereeza zitufulumize fatawa weeziri kati taib muganda waffe agamba twetaagawo think tank taib think tanka baboroboy boba zibagamba nedda musajja yali ategeeza ijtihad yali ategeeza ki ijtihad omulyango gwa ijtihad gukyali mugazi era weguli era tegugenda kukoma ne bwoba wabaddewo ng'ayogera ekyo tekikugyako nti ebimu biyinza obutabitegeera kubanga ekisooka gwe baba bakwogeddeko oli mutahamu oli suspect nawe osuubira okutufulumiza essaawa n'ebifu nam oli suspect okuba nti bakukoonyeeko nga bayimirizaawo ekyo oli suspect mutahamu taib baganda baffe bagamba muganda waffe ategeeza tuteekewo olukiiko olw'abamanyi olukola ijtihadi mu masaira agaba gaguddewo batufulumiza okulamulako tunaatambulira si wetuli awo twaib ebifaananyi bye yawaku eyo ensonga byebino wammanga ebimu ku bye yawa byebino wammanga ekisooka nga sinaleeta na bifaananyi muganda waffe oyo yagamba ayagala okulabawo ayagala tufuneyo diraasa diraasa eyali badde nga risaaki eteyi eyaba imamu abi hanifa imamu maliki imamu shafii ne imamu ahmad tuteekewo diraasa eteri eyaabo yabadde mulambulukufu nnyo n'ayogera ekigambo ekyo gye yakikopye waliwo yasooka okyogera bamwita salih al maghamis oyo sheekhe ali madiina yasooka okwogera ekigambo ekyo yabadde mulambulukufu nnyo n'amukootinga naye salih al maghamisi bwe yamala okwogera ekigambo ekyo kyekyaddirira abamanyi baavaayo abo abe saudiya ne baladde ekigambo kye ne bakigoba ne bamugamba gwe ekyo kyoyogera sikituufu ekyo kyoyogera oyagala kukutula bantu lujegere oluliwo wakati waabwe n'abaakulembera abantu batandike okweterawo ebyabwe oyagala kukutula lujegere ne bamuddamu abamanyi abamugamba kyoyogera sikituufu kati ekyewuunyisa ono waawa ne uganda ye bwe yakyogedde abantu tebaagala yaddibwemu oba okitegedde ekyo olaba tilka idhan kismatun dhiiza yo waabwe tebaagala ddibwemu naye nga bwe yakikoppako abamanyi baakola ki baamuddamu ne bamugamba kyoyogera si kituufu ekyo kubanga omuntu wakutula ku imaamu shafii ne imaamu abi hanifa ne imaamu maliki ne imaamu ahmad n'agamba yagala okulaba diraasa nga ziri mustakilla zeetongodde tezirina kakwate kwabo luba lusekeso olw'okuba nti abantu basobola okutuula kati ne batandika okuteekangawo amateeka nga tegalina kakwati nabasalafu nga bw'ogezaako n'obagamba nti ekyabasalafu nga tebaakikola jjukira bakkutulayo dda eyo oba ekitegedde eyo bakkutulayo dda toddayo okubalengeza ekirala majmaa fiqi oba lijaani eziriwo ne bamujitahidiina abakola ijitihadi tebakutukangawo na bigambo bakulembera era mu fatawa zaabwe olaba nti ku madhahabu ga imaamu abi hanifa bagamba bwe bati ku madhahabu ga imaamu maliki bagamba bwe bati banakala yeeri ne baleeta wano mu jitihadi eyaabwe tebateekawo olujegere lwa kwekutula ku baki ku baali kati risaaki yonna gyeyagala otuleeta ng'etukutula ku lujegere lwabali tugamba erimu khalal erimu emiwaatwa era abamanyi bafunya fatawa entera yaabwe kati okusinga imaamu ahmad yagamba bwati imaamu maliki yagamba bwati naye tulaba tugambe bweti basigala bakyabanaswako kati gwa tugamba oyagala okulaba eyaffe nga yeetongodde nga teyina kakwate ne bali tulaba ng'olina kyoyisaawo okutukutula ku lujegere lwabali ekyokubiri oba kyakusatu baganda baffe bagamba nti omukulu oyo yali ategeeza mulyango gwa ijtihad si bwe tuli awo kati wetwagala ennyo abamanyi baffe batugamba bw'oba oyagala okugenda okukola ijtihad okunyiikira mu masala gonna ag'eddiini okufulumya fatuwa kakasa bino wammanga ekisooka la ijtihad maa nafsi ako kakulu nnyo la ijtihad maa nafsi tokola ijtihadi tokola risaaki kunoonya kufulumya kulamula nga waliwo obwinaalikiriya ku kintu ekiriko obwinaalikiriya okategedde akakwakukulizo abdusamad okategedde tokola ijtihadi ku nsonga yonna eriko obwinaaliki awo tiwetagawo risaaki kubanga bwino weeyo ensonga aliki alikiriya era bakulamulirawo kati allah agambye temunywa omwenge eyo nafsi erikiriya si bwe kiri kati awetagisawo okutuula olwokuba abantu be uganda banywa nnyo omwenge tutuule tugambe nti etteeka lino lituno lwemu baga matokola research kubanga naso eriki Allah wagana obwenzi obwenzi nebo buyitirira butya kitweta gayo bamanyi batule balabe nti bakola ijtihad kubanga naso eriye gana ki obwenzi kati muganda wakwe baba yali ategeeza ijtihadi bine bifananyi byaleta bikwataganira wa ne ijtihadi ekisoka era ekyokubiri bine ebifaananyi bireke shariya eri waggulu oba bigireko gisize ettoomi ekifaananyi ekisooka agamba yali ayogera ku bakyala nagani kati mmwe abakyala abali wano temulaba mwazze mwatambudde naye temulina bamahramu bemulina okutambula nabo okiraba mwatambudde nga temulina baki bamahramu ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana omukyala yenna okutambula nga talinaani mahramu nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana la yahillu lmarati tekikkirizibwa mukyala yenna tuminu billahi walyaumi lakhiri fi maana lhadithi akkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero antusafira okutambula masirata yaumin walaira olugendo oluweza ekiro n'emisana simanyi bye yali ayogereramu oba nabo baali batambudde olwo illa wamaaha hi mahran okujjako ng'atambula alina omuntu amuzira okufumbirwa siwe kiri nassu ekyokulabirako ekiki yaleeta n'agamba nabbi yagaana omukyala akkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero okutambula olugendo lw'ekiro n'emisana okujjako ng'atambula n'omuntu gw'atakkirizibwa kufumbira amuzira okufumbirwa kati ate mmwe ekitegeeza abali wano muyinza okuba bwe tukolerako eyo hadisi mwenna muliwo mu bukyamu owulira ekigambo ekyo mwenna abano ekitegeeza muba muliwo mu buki mu bukyamu si bwe kiri kati agamba ki agamba tuteekwa okubaawo n'olukiiko olusobola okutuula lwanguyize abantu b'e Uganda engeri gye bayinza okukola obusiraamu bwabwe mu mbeera ennyangu ekyo ekigambo okireeta oluvannyuma lw'okukuba kiri ekifaananyi kyobola abakyala bonna baakuba mu ngalo si kye baategeeramu nti kubanga liri etteeka libakugira okutambula nga tewali abakola ki abazira liringa eribakaluubiriza kati ate gwe ekifaananyi kyobawadde kiraga nti eryo etteeka lisobola okulongoosebwamu oba okitegedde bulungi kye ekifaananyi kyobawadde lisobola okulongoosebwamu ne mutambula nga tewali ki abakuba ku mukono oba okitegedde ekyo ekifaananyi kireka kifudde shariya ya waggulu oba kirese eshariya kigifudde nti byeyogera byetaagamu ennongoosereza kikyolaba wawa hamza ekyo ekifaananyi kireka kiraze shariya nti erina weekugira abantu abamu okwetaaya Abdul Fattah kitegedde ekyo ekifaananyi kireze eshariya kigiraddeko ettoomi ebitoomi nti ebintu ebimu byagala kukola ki kutereezaamu byagalamu amendment naye awamu n'ekyo eyo nassu sarih nassu eri kiya egaana omukyala okukolaki kale ate gwe gyowaddeko ekifaananyi ng'ekyokulabirako abantu b'e Uganda basobole okuteekebwawo ebiyinza obbanguyiza okukolaki okukola eddiini yaabwe five ekifaananyi ekyokubiri muganda waffe agamba muganda waffe agamba yawe ekyokulabirako n'agamba eshariya eyaffe ey'obusiraamu omwana ow'obuwala bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa aba afumbizibwa si bwe kiri n'agamba nti wano ewaffe Uganda mukyala gundi oba dokita gundi ononjulira abaana bagenda mu nsonga nga bya myaka munaana kati omwana ow'emyaka omunaana gwe haaji bwe banaakulaba ng'omuleetera omusajja mbwamuwase abaali bonna bajja kukulowooleza kyoliko ekikyamu kubanga ne Uganda yaffe egamba omwana okufumbirwa alina kumala kuweza myaka emeka 18 naye awo ninawo ekibuuzo ekisooka abaffe buli wa myaka 18 ali mu bufumbo buli awezeza emyaka 18 ali mu bufumbo kitegeeza omuntu asobola okuweza emyaka egifumbirwa n'atafumbirwa siwe kiri nga waliwo ebimuganyi fayibu kati shariya ye muganda waffe agamba nti omwana agenze mu nsonga nga emyaka munaana ogamba otya nti omuleetera haaji amuwase ensi yonna ejja kkuba enduulu bagenda kukusiba sibwe kiri esharia ago geereese gaba maki mawano ago esharia geereese gaba maki okugamba nti omwana w'emyaka munaana bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa okufumbirwa ekyo ekifaananyi kireka kiwadde sharia kifaananyi kirungi oba kireka kigisikirizaddeko bitoomi olaba otya mulongo jjukira abalabe b'obusiraamu kino ekigambo tukuze tukiwulira ku mimwa gyabwe abasiraamu nze ebimu ku bibantamya bafumbiza obwana obuto temukiwulirako nze ebimu ku bisinga okuntamya abasiraamu bafumbiza obuwala obutanneetuuka tebakyogera kati ate naawe obayambako okubateeberago okubakubira paasi nti olaba basajja kyebogera kyekituufu eyo ensonga tugiddamu bwe tuti omwana owobuwala bwagenda mu nsonga zaabwe mu Qur'ani wadde hadithi za nabbi wadde ebigambo byabamanyi tebagambangako nti kyatteeka okumufumbiza olugenda mu nsonga okitegedde ekyo Qur'an hadithi za nabbi ebigambo byabamanyi tebagambangako n'olunaku n'olu nti omwana omuwala olugenda mu nsonga olwaleero enkyaba haaji mukere mumunoonyeze agenda okukola ki agenda okumuwasa wabula bafukahawu ki kye baayogera baagamba omukyalo ogenda mu nsonga alamatul buluug kabonero akalaga nti omuwala akuze bafukahawu kye baayogera tebagambangako mbw akeere haaji mumunoonyeze omuwala amutwala anoonye omuwala bahaaji mukeere ku makya munoonye atwala sulaina anti yakoze ki yagenze mu nsonga nedda bafukahawu baagamba ako kabonero akalaga nti omuwala akoze ki akuze lwaki baagala okumanya omuwala ebbanga kwakulira kubanga kuliko amateeka amalala genda otambulira ku ekyo gamba ngaki okumanya akallu sinni lhair emyaka emitono omuwala kwatandikira okugenda mwezi ensonga gaaliba nti atandikira kwemeka singa tukizuula nti mwenda oba munaana bafukaha bagamba bw'alaba omusaayi ng'egyo emyaka tekinnatuuka tugamba dammun fasid ogwomusaayi si gwa hairu kubanga tukimanya emyaka ebiseera ebisinga abaana be Uganda kubatandikira katugeze mwenda katato naagulabye ku myaka mukaaga musanvu nga tugamba ogwomusaayi gubudde mu bitundu omuva hairu naye si gwa hairu saala soma Qur'ani siiba tukifunira ku ki kuba nti twategedde ebbanga ettono eritandikirwako omuwala mwagendera muki so tetwategedde ebbanga muwala kwatandikira okufumbirwa oba okitegedde tetwategeddewo ebbanga muwala kwafumbirirwa wabula kwatandikira okuba nti amateeka g'obukulu gamukutte gamba era tutegeereramu omuwala oyo senga abadde bamuwasa nga aliwo yamubuukinga n'asasula n'amahale n'abakadde ne bakkiriziganya n'akeera ku makya nga amutadde namugamba nkutadde oli gwe bamusiimira hamuza namugamba nkutadde babadde tebannalabagana bafukaha bagenda kutuuka babuuze omuwala oyo bamutadde abadde yagenze mu hayir oba badde tannabagenda bw'aba abadde agenze mu hayir kitegeeza idda ebbanga gyalina okutuula eryokuba nti bamutadde lyawukana n'eyooli eryono balibalira ku kuru ku ŋŋenda zagendamu mu hayir agenzemu emyezi esatu guweddeko ate oli atanagenda mu hayir babalira ku myezi mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu olaba nti okumanya omwana ebbanga ettono lyagenderamu mu hayir tulina amateeka ge twagala okutambulizaako naye kati gwojjeyo kimu ogamba nti omukyala omwana bw'agenda mu nsonga mu myaka bwe giti obusiraamu butugamba atuuse okufumbirwa gwe bw'onooleeta haaji ensi yonna ejja kukubira enduulu era bajja kugamba ng'abakyala bakuba mu ngalo kike baba bategedde nti obatakkuruzaako kulumbulege lw'abasajja ababadde bagenda okufumbiza abaana baabwe nga tebannatuuka obataakiriza ggwe eshariya ogiwadde kitiibwa oba ogisiize ettoomi so nga ate asomesa unwano eno olina tuwaliza kisi buli woova nga ziraga esharia yeeri waggulu entegeera yammwe yennafu zeriza tusi tukusuubiramu naye gwe otulaga nti buli woova esharia olese olaga nti enyegenya waliwo awetaaga okusibamuuko kweryo etteeka bwoba oyagala emyaka 18 egyokufumbirirwako nga gyoyagala okuyisa genda mumadhabu gabahanafiya bakyogera dda gyekiri lwaki tonakalayo ekyo nti waliwo mubamanyi abakyogera taib ekyo ekifaananyi tekireka sharia ng'ojiwadde ekitiibwa. Kireka ogireze olaze nti emyaka gye bagamba abaana okufumbirwako mu sharia giyina obuzibu. Ebyo si bifaananyi bya jitihadi. Ejitihadi kyawo gy'otulaga mwabagamba muyadde ategeeza jitihadi. Ekyo kifaananyi kya jitihadi yawa awo wetagisawo jitihadi awo kubanga oluwezogenda muhayu tebamugamba ko nti fumbirwa enkeera waddembe era ekyo nabbi yagamba walbikiru tustamar simaana alhadithi omwana owobuwala akyali omuto bamwebuuzaako mu nsomesa ya nabbi omwana owobuwala ng'agenda okufumbirwa akyali muto bamubuuza okkiriza semayengo bamayengo akutwale okiraba lwaki bw'otiisa abantu nti omuwala olugenda muhaidhu obusiraamu bugamba kumufumbiza ng'ate nabbi yagamba omwana omuto bamukolaki bamubuuza okkiriza musaba bakutwale jahazi sikiriza kalasi bagamba tasiimye era kyobaolaba riva zaujaini okusiimagana kw'abafumbo ababiri kakwakkulizo kakulu nnyo kubagenda okufumbiraganwa abaffe basiimaganye bakkiriziganyiza wakyowa ekifaananyi awulira nti eshariya egenda kufumbiza abaana abato yeetaagamu okutereeza ekifaananyi ekirala muganda waffe kyeyawa kyekyali badde kirinako akakwata akeefaananyirizaku ejitihaadi kyali badde kirinako akasekesa akeefaananyiriza akafaananako ku ejitihaadi insaha agamba nti ali ku mulembe gwe baasiŋŋaana omusajja ngasse baasiŋŋaana omusajja ngasse ne bamusiŋŋaana ekiso nga kiriko omusaayi bwe bamusiŋŋaana ekiso nga kiriko omusaayi ne bamukwata ne bamugamba nti gosse bamusiŋŋaanye n'omuntu wuuyo afudde ate ekiso akikutte kiriko omusaayi ne bamukwata ne bamugamba nti gosse bila shakka yakkiriza nga talina weyeeganira ne bamutwala naye baba bagenda okumuwa ekibonerezo omulala n'avaayo ne yeesowolayo n'agamba ana alqatil nze natta oyo mugenda kutta wabwereere imaamu ali radiallahu anhu ne bimusobera nti ali radiallahu anhu mutabani we oba hasani kyavaaga avaayo n'agamba nti nedda kyangu nnyo taata ono omusajja avuddeyo n'awonya omwoyo gwono abadde agenda okuttibwa ate nga allah yagaa nti waman ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia omuntu bw'owonya omwoyo gw'omuntu gumu okufa obanga awonyezza emyoyo gy'abantu bonna abali mu nsi kati bw'aba awonyezza omwoyo gw'ono ne balema okumutta kati naye mu butuufu okumusasula okulungi kwali badde naye asonyiibwe aleme kuttibwa kubanga awonyezza omwoyo alinga awonyezza abantu bonna sheikhi n'agamba ayagala tutuuke naffe ku ntegeera eyo ku leve eyo eyokusuba nga tusobola okukenenula nga hasani bwe yakenenula abaffe enkenenula eyo hasani gye yakenenula ekolerwako ku ssaawa eno oba tekolerwako eyo enkenenula hasani gye yakenenula bw'ogenda mu kutubul qada abasoma qada okulamula kw'obusiraamu wadde yali ijitihaadi ye ne weba yatuuka ne bagiramulirako tekola onjagedde ŋŋambye ntya eyo tekola lwaki tekola olw'okubanga bakudaatu bwe baba bakusomesa okulamula okwaffe okw'eshariya balina bye bayita taraiku lhukumu kyeki ge makubo mwoyita olyoka olamule ogambe nti oyo omusango gumumezze oba tegukoze eki tegumumezze bagayita taraiku lhukumu kati mumakubo ago gasiŋŋana obuzito ekkubo kasasi lijja ne libeera nga libadde zito okusinga ku liri eribaddewo tugenda n'ekkubo erisinga obuzito mugo mulimu albayina singa wabaddewo obujulizi obwerufu kati webamusanga n'obwerufu oba karain karina kyekintu ekiyinza okutegeererako kiri okusinziira omusaayo guli kuno olabika gwose ezo bayita karina waliwo albasamat fingerprint tuzikebera tuga zino zizo tizizo waliwo ashahada abantu okujja ne bakuwako obujulizi ne bagamba nti olina obujulizi tinina obujulizi waliwo aliitirafu omuntu okujja ne yeewako obujulizi ye kennyini eyo nalyo kkubo tuliyitamu okulamula oli yewaddeko obujulizi oli wabaddewo bayina oli wabaddewo qara'in oli wabaddewo bajulizi abo bonna amakubo tusobola okugayitiramu okulamula naye gasiŋŋana kati singa tusiŋŋaana nga gasisinkanya abiri tunonyako liruwe lisingo obuzito netulamulirako kati waliwo albayina ne karina ano bamusanze nekiso siwe kiri babadde bagenda okumuta tubali tugenda kumuttira ku bujulizi bino bwetulina obwekiso siwe kibadde kati ate oli azze nayimira bwantu ogwo nagamba nze nakoze eki bannange nze nayenda munkuba amayinja nze nafunyi soyo olubuto soyo gwe mugenda okukuba mulongo oli azze akyogedde lwatu ngensi yonna ewulya ne kaadhi waali kaadhi w'obusiraamu omulamuzi w'obusiraamu bamugamba bw'aba abadde agenda ku ttoono olwa bayina obujulizi buno obw'ekiso oli naavayo nagamba nze nzise ekimanyikiddwa teriiyo omuntu ayinza kuwaayo mwoyo gwe mu bintu bya kusaga oli waaguweereddeyo abeera ayogera amazima yaaba ali ku kituufu bagamba fukumukati ekyuke ono gwe bagenda okutta ono alekebwe olitegedde kati neeyo misal erimu akatekeso ku jitihadi naye jitihadi etekola kubanga bakubwatu babaterawo dda amakubo mubalina okuyita okulamula gobeerera lino nerino 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 okoleki olamule nolwekyo ebigambo ebya think tank fe tulaba nti ijitihadi tewali agigaana naye ebiri munda mu think tank ebyogerwa n'ebifaananyi ebikubibwa si bya ijitihadi. Ekirala omuntu senga atembeeta ekintu n'okukikulembera ng'emirundi gyonna egisinga tubadde tumuwulira alwanirira abazuula mu ddiini n'okuteeka mu ddiini ebitaliimu ng'ayimirira n'abirwanirira n'aleeta n'obuwaayiro n'anyweza n'aleeta obusekeso obunyweza ebiteekawo mu ddiini ebitaliimu nga byanyweza kati ne tumulaba nga ayina ekirala kyatambuza ekirala fetusigala tulina okutya nti ne kino kyatambuza tweraliikirira kyalibanga agenderera kufuna chansi eneeteeka mu ddiini ebitakola ki kiringa omutunzi w'omuzigo omusajja ng'amanyikiddwa nnyo atunda omuzigo naye ng'akutundira mu kikapu atayembeeyo omuzigo mu kikapu kye kati singa olunaku olumu tumulaba ng'ayitawo n'akaveera tekitugaana kumanya nti n'akaveera nako kalimu ki kubanga ye amanyikiddwa mutunzi wa muki akyusizza pakeji kati omuntu ng'ebbanga lyonna abadde ayinirizaawo ebintu ebitali bya mu ddiini ng'era abirwanirira n'aweereza ne fataawa ez'ekimpatiira ku mitimbagano nga za bulimba bwe tumulaba ng'alina kyatembeeta nga kiina engeri gyekinyegenyamu essariya tulowooza nti oba oli awo era akola ki ayinza okuba ayisaawo ebitali bya mu ddiini. Waliwo ekigambo kye nayogedde ekirala jjo mu darusu ekibuye ne ŋŋamba nti abantu abekenkufu mu luzungu oba mu lulimi olungereza tekibawa nkizo kubeera nti boogerera obusiraamu oba kuba nti bamanyi nnyo ab'obusiraamu olw'okutegera oluki olulimi olungereza kati waliwo abanvumye abayombi ab'omukirasa nga bwebategeera ne babboloboyi nga bali ku mikutu egy'enjawulo omanye emikutu egyo nagyo girina obuzibu waliwo abantu bakuŋŋanya ku mukutu gumu ng'endowooza yaabwe y'emu n'abalala ne babeera ku mukutu gumu endowooza yaabwe y'emu ate naddala bakyasinze okuba ab'obulabe be baali basoma obuwalimu ne batabugusa allahu akbar oba bulabe nga bwe nabagamba omulundi oguyise balinga muntu wa muliro la yamutu fiiha wala yahya taba mulamu ate taba mufu balinga byakulya bya muliro la yusminu wala yuguni min jur obuwalimu teyabusoma kubuggusa ate yasomako kyeyasomako ekitini kati n'agenda mu basekadaama kati asinziira eyo n'akuba n'afukumuka omugambo naye nga byafukumukirako omugambo bya mateeka ga siga ga lumbe si mmere ya lumbe nti buli omu alina okulya luno lutalo luli bato yaka eno bato erimbali mu kisaawe si ba boroboyi ekizibu ekiri boroboyi kwe kuyingira mu kisaawe tatandika okugusamba kati obwedda baru anise chigambo chena yogede nti abantu b'oluzungu kubanti omanyinyo oluzungu olimuke kufunya oluzungu tekikuwa nkizo kubanti oina ofuso omumanye nnyo owaki obusiramu era mulimu gurupu eriyo eyabasiramu baseeka be diaspora diaspora abasinga bali best bakiyita best tukunze abali ku gurupu eyo naye bikulu ihtiraami n'okuba wekitiibwa abali ku gurupu eyo baseeka bino meseji yaabwe haswa yaabo baseeka abali ku gurupu yawa diaspora eyo meseji yammwe nga nabbi bwe yawandiikiranga abantu eno meseji yammwe eno meseji ya gurupu yaabo kubanga mu bimu ku bigambo ebibaŋŋandye kweyo gurupu mukunjeregana okunzikakkanya buli kyenjogera no bakikomentingako babeerako okwo nga buli lunaku buli kyenjogera bakikomentingako ne bwe njoky oba okirubaale bakira ku macya ne boogerera ekyo ne bwe nkale nga omuziro gwaffe weguti bakira ku macya ne boogerera ekyo buli kyenkola bakyogerera kweyo gurupu eno meseji yammwe baseeka abali kweyo gurupu mwawanise meseji nyingi zonna zisobola ziddamu naye kanziremuko ezimu kuliko meseji eyabadde egamba mbu okusomesa kati mu luzungu nakyo kifuuse ekizibu era mutawaana nze sinnabagambako nti okusomesa mu luzungu mutawaana Abdul Fattah wabaddewo bwe nagambye wabula nabagambye musome oluzungu mu lukenkukemu era mulutegeere kubanga daawa yammwe ejja kutuuka wa wala okusinga ayogera olulimi olukakwa oba olunyankole oba oluganda lwokka bw'oba omanyimu ku luzungu daawa ye esobola okutuuka ewa ne bagamba mulusome era sibagaana kulusoma nakibagambye ekyokubiri era ku meseji zammwe ziri ku gurupu yaabo abasajja bagamba mbu kati naawe okwogera oluganda tekikuwa nkizo omuntu okwogera oluganda tekimuwa nkizo mukumanya nakunyonyola nakutegeera busiraamu kati bwe buzibu obuliwo obw'omuntu obutamanya nga tamanyi nti tamanyi kubanga singa omuntu yabadde amanyi eyawandiise emeseji eyo singa yabadde amanyi obanga ategeera bulungi ebyesharia nga fibboloboyi ng'ategeera bulungi ebyesharia yalibadde akimanya ekisooka mu ntegeera eya bulijjo nti bw'oba oyogerera mu bantu ng'olulimi lw'oyogereramu lwe bategeera kikuwa enkizo mu magezi aga bulijjo kijja ekyokubiri senga yabadde alinako akasekeso mu kutegeera esharia yagitegedde nti ne ku Qur'ani kyegamba Allah yennyini yakigamba ekyo ekyokuba nti bw'oba oyogerera mu bakiga ng'oli mukiga kiyina enkizo okwogerera mu bazungu mbangereza ng'oli mu ngereza kiyina ki okwogerera mu bakakwa ng'oli mukakwa kiyina ki sebo saabakiga bw'onoddayo wamwe n'oyogerera mu bakiga okwogerera ku mubakiga kuyina ki ekyo yalibadde musajja wattu kitawe akijja mu Qur'ani Allah yennyini yagamba wama arusalna min rasulin illa bilisaani qaumihi tetulina mubaka gwe twatuma wabula twamutumanga mu lulimi abantu b'ekibiina kyo bakola ki ekyo kiraga nkizo oba butaba na nkizo twamutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kyo bategeera liyubayina lahum abannyonnyole babitegeere buki eyo si nkizo ekikulu baboroboyi bayingira mu kisaawe ye problem toyina kuyingira eno kasuka mupiira abaliyo basambe Allah yennyini yagambye nabbi namutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kye bakole ki bategeere bulungi bye mutumye ate onaga nti gwe okutegeera naawe oluganda tekikuwa nkizo inna anzalnahu qur'anan arabiya Qur'ani twagissa mu lulimi luki la'allakum ta'qilun genda ku ntandikwa ya surati Yusuf mulyoke mutegeere bulungi Allah bwe yamanya nti nabbi gwatumye mu Luwarabu Qur'ani yagissa mu Luwarabu yamutuma mu Luwarabu basobole okukola ki okubitegeera era singa yagissa mu lulimi nga si Luwarabu laqalu baligambye laula fussilat ayatuh singa amateeka ga Qur'ani baganyonyodde singa batutemeddetemeddemu kitereeza okussa obubaka mu lulimi abantu lwe bategeera kibayamba nnyo okulutegeera kiba n'enkizo nnyo okutegeera by'osomesa kati gw'ogamba mbugunaawe okwogera oluganda tekikuwa nkizo mbwoyogereramu ogwo gwe musiba gwe tulina osingana abantu nga bakunganya ku grupu baina alqabu zebewa simanyi bamaseka bejindi baamiru bejindi abasomere bejindi baina ebitiwa bebeteekako ne batandika okukakanya buli muntu nibatani kukule ngeza buli muntu nibu wakama manye gundi ya gamba shekha gundi ibn tami ya gamba shawari mpawzani ya gamba ibn saimi ya gamba gundi ya gamba nga buli go gamba bali ngeza buli ngeza na inga bali ngeza wa ma balagu miyashara ma utu minal ilmi manyeji chitikeza wa ma balagu miyashara ma utu minal ilmi nga wabaka tagurufu ya wiyo na tebaweza chimucha kumi chori kubajereza naam ngabo bagatayo na group tebaweza chimucha 10 kyori gubagireka kati buzibu buzibu buli mu umma obaba bolobo yokuyingira ekisaawe abakubi bendura bo mushira sawo sina bakona ko sina bakonera ko dala abo zitina bigambo bya abantu bagambiki uyu jamu jamu yakuwe mure oje wewe wewe mukazi wanyo mwenge kati yuko na mugamba kati ebo ni yuko na mukazi wanyo mwenge abo ba mukirasha bakasuka bichupa mayinja bakatuke na jisinga bakita ndembufira bibajikubera mu kisaro wakati hata bwe tuina bigambo byabo ala kulli hali tugena koma olwalero biidhnillahi tabaraka wa taala wa in udtum udna ekyo nakitegeeza buli shubuhati lwe zinakomangawo nga naffe tukomawo naam wasigaddewo kanukutwa kamu nsuubira okusomesa ku masi ya idini olwaliro ku magalibi ndowooza bwe tinakatandikirako olwalero biidhnillahi tabaraka wa taala gwe kyekigambo ekitambula wakayima ne wango ekigamba ebikokyo mbu mwabagamba abantu nti bakkirizibwa okufumbirwa ab'ebika byabwe bakkirizibwa okukkirizibwa okufumbirwa okuwasa ab'ebika bya bamaama baabwe mwali sose ne mutunuulira abaagaana ekyo balina ebigendererwa byali bigendererwa ki ekyo ekikokyo ekyo okiraba mwali sosere mutunuulira abaagaana ekyo fe okukkiriza twali sosere tutunuulira abaagaana ekyo baalina ki bigendererwa ki bannaake eno shariya ekibi buli omu ajeetuuma shariya era shariya shariya bane tetunagana bantu kusoma luzungu baseka be diaspora diaspora tetunagana kusoma luzungu oluzungu lulungi nnyo era nabo mulusomesa abaana bammwe naye nze kyentegeeza ndudde nga nkyogera lwakuba abo abayagadde okufunza obwongo bwabwe byonna byenayogedde babikutte bukolokolo ne babifunza ne babiteeka ku musajja wa think tank kaka gwe buliwo ddamu munno oyongera okwerabisa buliwo dda waliwo neyagambye ku gurupu yaabo abakuuma abakuumye eddiginte zammwe ebbanga eddene muyambeeko kuno omusajja ng'agudde mangu abakuumye eddiginte zaabwe bazikuumye mu ngeri ki waliwo abazikuumye emyaka gyonna nga batuulira mazima ng'emyaka gyonna batuulira mazima waliwo abazikuumye mu kusirika he toyogera sajja bajja kwambalira bajja kuvuma ojja kufiirwa ekifo waliwo abazikuumidde mu embeera kati abakuumidde ginite mu mbeera ki bazikuumye mu kibo tugamba tuweeyo omu wegolaba nti agikuumye ennyo fe tukubuulire tulabe oba tugwanaffe okumulabirako oba obutamulabirako oluzungu abantu balusome era lulungi bakoleremu ddaawa naye nze kyendudde nga ŋŋamba abasiraamu be uganda ekikulu abantu b'oluzungu bano balina engeri gye bazze nga bayingirira ensonga z'obusiraamu ezitali zaabwe ne bazigolongotanya nnyo ekyo ndudde nga nkyogera lwakuba ba bakifunze ne bakiteeka ku musajja wa think tank mbwe ne badde ntegeeza nakyogerako ddi olumu ne ŋŋamba mutunuulire amasomero g'obusiraamu abasomesa gye bali baseeka abaasoma eddiini nga balina diguri n'omusajja eyasoma master pio okero najja wa biology nabagamba master okero bamusasula 1800 seeka eyasoma eddiini naye alina diguri meka 3 siba kiri nakyogera kati awaalidde empanga yaluwa yewooluzungu okimanyi nti gwe waliyo amasomero agamu nga abaana mu musomero babasomesa isilaamu naye nga abasomesa isilaamu si musiraamu okimanyi ekyo olw'okuba yasoma isilaamu mu luzungu kati amusomesa abaana abasiraamu ye si musiraamu ekyo kyetugamba ti abantu ab'oluzungu tekibafuula nti mulina enkizo mutuko kuba musomesa obusiraamu mwogera ebyobusiraamu era babasomesa Muawiya basahaba bannabbi nga Muawiya babasomesa bye babogeraku kya n'okutunuga bakabaka bo babasomesa nga bakabaka beereere ne babatukomerako omugambo ne babawaayiriza ne babatenderera olutalo olwaliwo wakati w'abasahaba Allahu akbar abasomesa obusiraamu sibaki sibasiraamu masomero mangi nga galiko ga busiraamu naye nga bebasinga okugulumiza beba ab'oluzungu nze byeŋŋambe nze ekyange kigazi temulowooza nti kiri ku oyo musajja wa sekitampa nedda ssebo kisobola okutambula ne kituukayo ku yennagwe kiba kituuseeko naye nga nze ntambuza kiwanvu genda mu mizikiti emizikiti gibeerawo waliwo amiiru waliwo imaamu ne bateekawo n'omusajja w'oluzungu omusajja w'oluzungu yagalawo kya era olwola agoba n'okugoba amiiru namugobye owoolunyanyimbe masita kyasaako yawummula okusomesa agobye imaamu agobye n'amiiru masita kyasaako ogoba otya imaamu gwomanye ebisomwa omanye gondiza kutuba ogoba otya masita kyasaako ogoba otya imaamu ku ddiiru ki alyawuwa luzungu kubanga ayoga oluzungu bamujajjata ali ku muzikiti waliwo amiiru waliwo imaamu waliwo no wonna paka waggulu ku supreme council mufuti waali ne gundi waali kyamaani owooluzungu waali nnyo abantu b'oluzungu nze nkyogera ŋŋenderedde okusoma oluzungu tekibawa nkizo kuba nti mufuuse bassekamu ab'obusiraamu abasobola okutulamula amateeka g'obusiraamu nedda tekibawa nkizo n'akamu n'akatono naye olwokuba abaasoma olunyanyimbe bangi abatagaana kuyiga luwalabu n'eswala ng'ebakalubira bwe bawulira bino bwe bagaawuga kati tegeeza n'okusomesa mu luzungu nakyo kifuuse ensonga fetumanyi kyetutegeeza ensonga z'obusiraamu siba luzungu balina ozisali kyobola abasajja mu nsi z'abawarabu seeka wagenda ku lediyo okusomesa bamuteerawo muwalimu yalina okwaniriza seeka bwe basobola okutambula ku tivi abeera moderato oba purezenta ku lediyo bwe bityo abeera alinako akasekeso kuyirimu naye sikujja bujja eri musajja nga buli kyoyogera ate akutwala eno akudaivati nga akuzeeno kuba talina kyamanyi kuyirimu ekitongole ekiwalimu kyokka kyekikyayiikirizibwa nekiyingiramu abasajja abatunzi b'eddagala mukama n'ayamba simanyi nyimirira nkwongere ne bakera ku masya nga bakutta emizindaalo boogerera obusiraamu nabo oli mutunzi wa mukama n'ayamba nyimirira nkwongere watandise ddi okwongera ebintu by'eddiini obimanyiddewa bwe tomanyi mulimu gwo gw'okola obwo buzibu abatali ba busiraamu ekitongole kino abantu bo balaba ekitongole ky'eddiini kyo tekirina mutawaana buli omu asobola okweyigawo n'ayogera n'asoma kutuba n'awa fatwa wabula mubasawo tebakukkiriza mubayinginiya tebakukkiriza ne banaaba ebyuma sebo banabateka n'emizindaalo sebo tova eri n'ogukwatako wano bagaana okiki sebo bye bamanyi bwe bagizikiza bwe bagiteekako nenanga olusomesa nga ntambula zisimanyi gino mizindaalo era ngiraba bulabi waliwo neyadda nyombese onaye abantu bayomba gwe weetadde ku bantu ba social media bokka bowadde obudde abantu uganda erimu abantu millions 45 gwelwa kyoli ku social media nze munnange ekyewuunyisa oyo omusajja yalowooza mbuza embeera ku social media nze social media facebook page sigulangawo facebook page yange kankikubulya amazima badde alowooza mbuza embeera ku social media nze emizinao ngisangawo busanzi munnange ne kamera ebiseera ebisinga facebook page yange eriko abadde musenjala basula yabwe bagigulawo wabula bambuulirako kati sigulangawo facebook page yange nze tiktok naye inaki account siina tiktok account wabula ate ngiraba gyeriko Dr. Damsinger nini sisagigulawo okiraba kyekisigadde ekirala kubyebakozesa YouTube sisimanyi naye siina yo account waliwo telegram waliwo telegram muganda waffe Mustafa yagigulawo ateekeko emisomo gyaffe egya simanyi fiqi bidaatu mutafaqi muganda waffe bamuyita Mustafa yagigulawo telegram bagiyita telegram naatekako emisomo gyaffe whatsapp yokka gyenina yange yoyo ate nayo bagintiramu hamza yaginteramu ba Abdusamad bebaginteramu kubanga etagala nyo yange kati Abdusamad oba ono bebaginteramu ababiri akati ono wabasharinga emisomo anzijako essimu nensharinga kati oli ali anyombesa ekigambo eki olwokuba laba emisomo gyandiza kugibeerako ku mitimbagano gwe weesibye ku tiktok weesibye ku mitimbagano Uganda erina abantu 45 boroboyo okugwa mu kisaawe. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.